mbonatangira nitwa Josephine Mujawiyera ndo mubyeyi ufite imyaka 57 nabyaye abana 5 abakobwa 2 n'abahungu 3 ariko nkuko mubizi tugenda dufite n'abandi bana turera uyu musore turi kumwe tubanye hashize imyaka igera kuri 5 nahisemo kuba ari we tuzana kugira ngo tugirane iki kiganiro mbere yo kugira ngo mbabwire icyo tuganiraho namusaba kugira ngo abibwire nawe
nyendwa hari neza Fidele mfite imyaka 29
icyo ngira ngo nganireho na Fidele ni kirebana no umubare w'abana umuryango ukwiriye kuba ufite hano mu Rwanda impamvu numvise twakiganiraho nuko mu Rwanda dufite ikibazo cy'ubwinshi bw'abaturage kandi yewe nkurikije kwa data twari abana bagera kuri 13 papa yashatse mama barabana babyarana abana 7 ni jyewe rero umwana mukuru kwa data mama afite inda ya 8 iyo nda ya 8 niyo yamuhitanye nyuma yaho rero papa yaje gushaka undi mugore ku mugore wa 2 babyaranye abana 6 basanga babandi 7 ubwo twese hamwe tubaye 13 nibuka yuko tumaze kuba abana 10 twajyaga tubwira ababyeyi tutari kugumwa rekeye aho ngaho ariko ntibatwumve kimwe mu byatumaga batatwumva ubwo ngubwo uwo mubyeyi wa 2 muka data yari yarabyaye umuhungu umwe akumva ashaka kubyara undi muhungu noneho akomeza kugenda agerageza kugira ngo arebe ko yabona undi muhungu ariko amaherezo nyine muri abo bana 6 ni umuhungu umwe n'abakobwa 5 twageze aho tuba 13 biba ngombwa ko bafata icyemezo bakarekera aho ngaho kubyara ariko twari twamaze kuba abana 13
kandi ngo 13 twose bariho
oya ntabwo bose bakiriho muri abo bana 13 harimo 3 bamaze gupfa ariko bapfuye ari bakuru ndetse baranashatse numva kuba wenda barapfuye ari bakuru ubwo ntabwo nta sano bifitanye no kuba twari turi benshi mu rugo gusa iyo ndeba jyewe nk'umwana mukuru nagize igihe cyo kubana n'ababyeyi bakanyitaho bakampa igihe nkashobora kubabwira udukuru ari ibyambayeho na bagenzi banjye ari byo nanyuzemo mu ishuri papa iyo yajyaga ava ku kazi najyaga mubwira izo nkuru kabona amfitiye igihe cyo kunyumva ariko abana aho bamariye kuba benshi ntabwo yari akibitaho ngo ababonere igihe abatega amatwi yumve ibyo banyuramo nk'abana ibyo nta mwanya yigeze abibonera ubwo rero ijye wiyo mbireba mu muri abo barumuna banjye cyangwa base basaza banjye mbona batarabonye urukundo rugaragarira ku gihe umubyeyi aha umwana we nk'uko bikwiriye ikindi kandi ubundi papa kubera ko yari umukozi kandi ukorera amafaranga yarafite ubushobozi bwo gushyira abana bose mu ishuri ariko kubera uko kuntu nibyo nibwira nibyo ntekereza kubera uko kuntu abana bari benshi hari ibyo atagerageje gukora kandi wenda bari kuvuga ngo yari kuba abifitiye ubushobozi ugasanga nkubwo ngubwo mfitemo basaza banje bize amashuri y'imyuga kandi nyamara wenda barashoboraga kwiga amashuri yisumbuye yaza kubishishikarira nkuko bikwiriye bibonamo yuko iyo abana bamaze kuba benshi ntabwo umubyeyi aharanira cyane igiteza abana imbere nkuko bikwiriye kubera ko nawe ubwe ababona bimuvunnye ikindi nabonye nuko mu muryango munini usanga n'abana ntabwo bamenyana neza kubera ko ntibagirana igihe cy'ubwisanzure no gukina nk'uko bikwiriye
none ubwo ngubwo navuga ngo ko barahawe ubwo burere nuko ari mukuru
kubera ko nari mukuru nagiranye igihe n'ababyeyi uko bikwiriye banyitaho pe banyitaho ubwo ni amahirwe nagize ariko nibwira yuko iyo tuza kuba turi nk'abana bakeya tuvuge wenda nk'abana batatu abana se bane buri wese yari kugira igihe gihagije n'ababyeyi ariko aho bamariye kuba iyo babaye benshi usanga ababyeyi badafite igihe gihagije n'abana babo ubwo rero nashatse kugira ngo tubiganireho kuko urabona mu Rwanda dufite ikibazo cy'umubare w'abaturage turi benshi pe jyewe mziruka wabonaga ku misozi abantu hari ukuntu basangira nk'amasaka yeze bagasangira inzoga bitaga iy'ubwayi umuntu agashigisha gusa kugira ngo atumire abavandimwe n'abaturanyi basangire ariko kubera ukuntu abantu babaye benshi imirima yabaye mitoya ugasanga n'ibyo abantu beza ni bikeya none ubwa busabane mu bantu
burabura
bwarabuze
ko nanjye kera ntiyaba njya gukora nkona nk'umusaza nk'amasaka ya mbere yeze yenzeho ya mbere ariko yajyanye ku mubyeyi we akamugara bagasangira
nibyo
ariko ubungubu ntabwo nyibona
ubungubu ntabwo bikibaho
kubera abana benshi
ni ukubera umubare munini w'abaturage burya utera ubukene nashatse kugira ngo ukimenye kubera ko wowe urabyiruka urabona waranashatse umugore wawe aratwite sinzi niba mwari mwigera mutekereza mutese tuzabyara abana bangahe mwagitekerejeho
icyo twakivuzeho
mwumva muzabyara nka bangahe mwumva muzabyara nk'abane ni byiza kugitekerezaho hakiri kare kugira ngo umuntu amenye ngo ese aba bana nzabyara nzababonera ikibatunga urabona kera umubyeyi yabaga afite n'amasambu manini noneho akagenda agabanya buri mwana kuri iyo sambu akamuhaho cyane cyane uzi ko banahaga abahungu kuruta uko bahaga abakobwa ariko muri kino gihe cya none amategeko avuga yuko abana bose bareshya ni ukuvuga ngo niba ushaka kugira icyo uha umwana ntabwo ugiye gusumbanya mu bana abana bose urabaha kimwe ubwo rero iyo uvuga ngo wenda nzabyara abana bane uba ukwiriye gutekereza uti jyewe ubwanjye mfite isambu ingana gutya mfite ubushobozi bungana gutya aba bana nzashobora kubarera mbashyire mu ishuri bige barangije amashuri yisumbuye Ese shenge nibarangiza amashuri yisumbuye bazashobora no kujya mu mashuri ya kaminuza, nacyo ku iki gihe umuntu agomba kugitekerezaho. Kuko iyo rekanze mbikubwire, nk'ubu nkanjye bwa mbere ndangiza amashuri yisumbuye aya ngaya twita imaniti, nagiye kwigisha muri segonderi. Ariko ku iki gihe cya none ntabwo umuntu yarangiza imanite ngo ajye kwigisha segonderi, kubera ko icyo gihe twari bakeya bafite ayo mashuri. Ariko ku iki gihe cya none usanga hari abantu barangiza ayo mashuri yisumbuye no kubona akazi ntibakabone. Birashaka rero ngo iyo uteganyiriza abana ubateganyirize ibyisumbuyeho, ugende bagende bagere no kuri kaminuza. Kandi kugira ngo bazashobore kwiga ayo mashuri ya kaminuza, njye uko mbibona, mbona uko tuzagenda tujya imbere, ariko n'ababyeyi bazagenda basabwa uruhare rugaragara mu myigire y'abana. Akaba aricyo cyatumye nyine ngira ngo tubiganire, nibyo mwarabitekereje n'umudamu wawe, ariko mwe gutekereza ku mubare gusa kubera ko ari umubare ushimishije, ahubwo mutekereze no kuri izo nshingano zindi. Nanjye nkingirwa numvaga nzabyara abana bane, ariko sinari narabitekerejeho bihambaye. Numvaga mu mutwe wanjye nzabyara abana bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Ni nuko nibwiraga uboshya hari ari jyewe wari kwibwira ngo ni jyewe uzana igitsina nkagitereka aho ngaho. Sinzi ubwo nawe wenda hari utekereza abahungu babiri n'abakobwa babiri.
Njyewe nkanjye mfite n'ibyo nubwo ngenda mbona abantu gutyo, hari nk'ubwo ati ngiye ngiye kubyara abana kandi akabyara umuhungu, ubwa kare akabyara umuhungu, ubwa gatatu umuhungu, ubwa kane umuhungu, noneho akumva niba aravuze bane atazareka atabonye wa mukobwa.
Nuko
nawe ngiye nawe ngiye umwana ni umwana,
kuri wowe umwana ni umwana, nibyo icyo ni cyiza pe. Ni ukuvuga ngo baba abakobwa bane uzabyara abakobwa bane urekeraho,
hari abahungu ni abahungu bane
urekeraho ngaho. Icyo ngicyo ni cyiza. Bo sinzi ese wumva ko buriya mwashatse muri batoya, hari umudamu wawe afite imyaka ingahe? 21. Mwumva abo bana bane muzababyara mu gihe cy'imyaka ingahe?
Bane numva ko twatubyara umwana umwe tukarenza imyaka nk'ibiri,
mukabyara undi. Ubwo ni ukuvuga ngo wenda nko mu myaka umunani icumi muzaba mugeze ku myaka ku bana bane, si byo? Ubwo umudamu bazaba bamaze kugira imyaka 31 n'urugero. Nyuma yaho se mwumva kugira ngo murekere aho ngaho kubyara ko azaba afite imyaka 31, mwumva muzakoresha ubuhe buryo?
Buryo numva tuzakoresha kwa muganga, barabishoboye.
Mwumva muzajya kwa muganga. Icyo nacyo ni ikintu cyo kumenya hakiri kare, ukamenya rwose uti nzakoresha ubu buryo. Ntabwo kwa muganga ubundi baguhitiramo, ni wowe wihitiramo.
Ariko batanga ingero nyinshi.
Yewe noneho ubu ngubu n'abagabo hari n'uburyo bashobora kubafasha nabo bakaringaniza imbyaro, atari ukuvuga ngo ibyo birareba gusa abagore. Ariko nari nkubwiye ngo nanjye dushakana numvaga tuzabyara abana bane, nanditse n'umugabo wanjye twabyumvikanagaho yuko tuzabyara abana bane, ariko twabyaye abana batanu. Ni ukuvuga ngo hari igihe twageze turajijinganya, muri uko kujijinganya tuba tubyaye umwana wa gatanu. Ubwo rero
ntabwo ni icyemezo mwe mwamwifatiye ubwanyu
cyo kubyara undi mwana wa gatanu? Oya, kujijinganya no kuvuga ngo hari igihe ugeramo ugasa naho uri mu gihu ntufata icyemezo neza ngo ugihagarareho ukore ku buryo icyo cyemezo aba ari cyo gishyirwa mu bikorwa. Twumvaga twaberekeraho ngaho kubana bane, ariko muri uko gushaka kurekeraho kubana bane ntitwisunga nyine abo baganga wari uri mu kuvuga ngo badufashe twe kuzongera kubyara umwana. Ubwo rero muri uko kutisunga abo ngabo abaganga nibwo haje umwana wa gatanu. Uwo mwana wa gatanu nyuma yaho noneho nibwo twahafashe icyemezo gihamye kivuga ngo he kugira undi mwana tuzara. Ubwo umwana wa gatanu yabaye nk'impano. Ndashaka kukubwira rero yuko burya abantu bashakanye hari igihe ujya kureba ukavuga ati nzaba njya kwa muganga, nzaba ibyo ari byo byose nzabikora, ibyo ari byo byose nzimenya, ibyo ari byo byose. Noneho muri uko kushidikanya no gutinda no kugira gute wajya kubona ukabona umugore aratwite, kandi rero umwana nyine ni impano y'Imana umuntu aramwakira. Gusa hari abantu duherutse kuganira bafite abana icyenda, ugasanga umudamu ntabwo ari kumva izo mvune akavuga ngo ibigaburiye aba umwana umwe ngo n'abana batatu bashobora kubirya. Hari abavuga gutyo, ariko none wareba
cyangwa se ngo Imana izirerera
cyangwa se Imana izirerera nk'uko amazina y'abanyarwanda avuga ngo abyara Imana harera Imana gutyo. Nyamara wajya kureba ugasanga abana ntabwo bafite isuku ikwiriye, ugasanga abana ntabwo bariye neza ngo bahage, nandetse ugasanga hari igihe batangiye no kurwara bwaki kubera ko batabona ibibatunga bihagije. Ubu rero mu Rwanda hatangiye ndetse no kuzaho inama ivuga ngo wenda umuryango wabyara nk'abana batatu, warabyumvise? Wabyara nk'abana batatu kugira ngo bashobore kubarera, kuko burya nubwo ababyeyi barera ariko n'igihugu nacyo ubwacyo kirarera. Urabona igihugu kiri mu kuvuga ngo abana bose bige amashuri byibuze abanza, kandi burya iyo abana biga amashuri abanza iyo ari benshi mu ishuri ntabwo biga neza. Kugira ngo bige neza bafate neza nuko baba ari umubare uringaniye mu ishuri, ariko n'ibimiryango yegeranye n'iryo shuri bose bafite abana benshi, mu mashuri haraba harimo abana benshi, ya imyigire ibe atari imyigire itunganye. Ubwo rero usibye n'icyo ngicyo cyo kwiga, kwa muganga Leta yinjiramo mu mibereho y'abana ikurikirana bira by'inkingo. Inkingo burya ababyeyi bazihabwa ku buntu, ariko ntabwo buba ari ubuntu gutyo. Ni ukuvuga ngo ni Leta iba yabishyizemo ingufu kugira ngo abana bakingirwe. Icyo kintu izo ngufu rero Leta itanga zirayivuna iyo ari umubare munini w'abana. Nicyo gituma tugomba kubireba. Kandi noneho natekereje iyo mirima se twagendaga tugabanya abana bacu, ubu ngubu dufite imirima ingana iki? Ese ubundi nkwibarize, wowe mu isambu ufite abo bana bane uteganya kubyara, uzabagabanya banyurwe bahage, nabo bazabone ubwinyagamburo bwo kugira ngo babyare bagire uwo bagira icyo baha?
Wenda rafa ngo nta munani ndahabwa. Nta ndahabwa ko navuga nti noneho mu bushobozi bwanjye nzakoresha umunani data azama utarimo, numva ko abana bane nzashobora kubahahira.
Bika uzashobora kubahahira noneho nabo ukumva ko hari icyo bizabategura cy'igihe kirekire. Ni ukubitekerezaho ukamenya ngo ntabwo ari byo nshoboye gusa uyu munsi wa none, ahubwo nibyo n'abana banjye bazashobora. Urumva, niba tujyanye abana mu ishuri ni ukugira ngo aba bana bazashobore kwibeshaho, noneho nabo ubwabo bashobozwe kurera abana babo. Niba mvuga ngo nahawe umunani, uyu munani urimo kunshoboza kurera abana, ariko uyu munani nahawe niwo nanjye nzagabanya abana byaye. Ese icyo nzabagabanya kizabageza igihe kingana iki? Kizabateza iyihe ntambwe igana imbere? Ibyo byose umuntu agomba kubitekerezaho iyabyara. Nicyo gituma mu by'ukuri umuntu yahawe ubwenge kugira ngo abukoreshe, ntabwo umuntu ari nk'inyamaswa zindi ziri aho ngaho zipfa kubyara. Umuntu abyara kugira ngo arere, kandi arere umuntu ugumaho nawe uziteza imbere, agateza n'igihugu imbere.
None mu gihe cya kera ko cyane wapfaga kubyara kuko yiboneye?
Erega n'amasambu yari ahari manini, kandi n'ubuvuzi bwari butaratera imbere ku buryo barabyaraga bagateganya yuko harimo n'abazapfa bakiri batoya. Ariko si n'icyo cyonyine, ahubwo harimo no kwishakira ingufu. Mu Rwanda rwa kera umuryango wumvaga yuko uko ufite abana benshi ariko bafite n'ingufu, bakavuga ngo aba ngaba bazandwanirira. Bari bataragira ikintu cy'umutekano muri bo gihagije cyatuma bavuga ngo ndihagije, akumva nakikizwa n'abana benshi azabibonamo ingufu, ntabwo abandi bazamuvugera, ahubwo azaba arinzwe. Kandi niho amajyambere yari ari nyine, n'imiryango se wagira ngo ntibararaga n'ahantu hadakinze. Mu tuzu twabo babagamo twabaga tudakinze, ugasanga icyabatera icyo ari cyo cyose ni ngombwa yuko baba bari benshi, banaturaga mu midugudu. Nk'uko nguko leta yavuze ngo n'ubu duture mu midugudu, iyo urebye baturaga mu midugudu begeranye kugira ngo ari inyamaswa ibameneyemo batizanye ingufu bayici, ari abajura babateye batizanye ingufu babikize. Ariko ku iki gihe cya none ubona yuko amajyambere yaraje, ubuvuzi burahari, ntabwo ari abana benshi bagipfa bakiri batoya, kandi noneho n'umutekano nawo ubwawo urahari ku buryo utavuga ngo ndashakira umutekano mu bana. Ubu se ko abana nababyaye ari batanu, abumbana nabo ni bangahe? Hari abo turi kumwe?
Ni ukuri rero.
Ubwo rero urumva ko kuba narababyaye umubare wabo ntabwo ari ugiye kumpa umutekano, kuko ntibandi iruhande. Nabo ubwabo barigendeye kujya gushaka ubuzima ahandi kubera amashuri. Bamwe bari mu ishuri, abandi barakora. Ubwo rero ibyo bitekerezo bya kera ubu ngubu ntareme bigifite, ntabwo babyara ngo bagukikize mwese muri aho ngaho. Oya,
none se kera ntabwo babyaraga none ngo bamwe bigendeye kwishakira imibereho hirya?
Si cyane, hariho abajyaga guhakwa n'ibyo, hariho abajyaga guhakwa bakajya gushaka imibereho, ariko akenshi abantu bagumaga hamwe ku musozi w'iwabo, akaba ariho bavukira, akaba ariho bakurira, akaba ari naho bazapfira. Numva rero icyo ngicyo ubwo wazongera ukaganira n'umudamu wawe, kuko muracyari batoya, wakongera ukazaganira nawe mugatekereza kurenzaho, mwibaza mutari kose kuko harya n'abana bane tubagumeho cyangwa se tunagabanure tubagira abana batatu kugira ngo abana muzabyara bazabe abana muzaba muhaye ibyangombwa byose byo kugira ngo bazashobore kwibeshaho sibyo bibesheho nabo bitunge rwose icyo ngicyo nicyo kiba gisabwa umubyeyi
wundi banavuga ngo icyo nzajya najya kumubaza nuboneye magifite umutwe nakigiremo inama nawe mukuru noneho nkumva ko tugihurizaho noneho yajya hejuru ashaka umubyeyi namusubiza hasi ubwo za nama mwangiriye
ubwo muzaganira mwumvikane sibyo hanyuma muzarebe icyo mwakora cyane cyane icyo mugomba gushyira imbere ni imibereho myiza y'abana banyu n'iterambere ry'abana banyu ariko muzirikana ko mutari mwenyine kukarwa kanyu ahubwo muri mu gihugu cyitwa u Rwanda kandi u Rwanda rufite ikibazo cyo kugira abaturage benshi bo kubeshaho sibyo sinzi niba hari ikindi kibazo ufite wambaza niba wumva ntacyo ntagihari wenda twarekeraho ariko urabizi ko mpari igihe icyo ari cyo cyose wumva uzaba ukeneye icyo wambaza wasakimbaza
ahubwo arakabazo nkiri umusore reka nyine nkajya nko mu rugo nkakoranya nk'abantu wenda nk'abaturanyi tugenda dufite imwe tukaganira nkabaza nti kera naryamana nka nyogokuru nkagenda nkikorera mu nkono ariko kuri ubu ngubu ntawe ukibikora nk'ibyo ugasanga bari kurya ntabwo baguha karibu
si ibyo byose se ni ibyo byose byerekana yuko n'ibyo kurya ubwabyo byagabanutse abantu kudatanga karibu si uko umutima wabaye mubi ahubwo ni uko ubushobozi bwabaye bukeye rwose
ariko ni ngombwa ngo iyo nama nari nagumya nkayitanga
inama
igihe mbishoboye
inama yo kuvuga ngo abantu basangire wayitanga mu gihe ubishoboye nawe umuntu aje agusanga agasanga muri kurya wamutumira mugasangira sibyo ariko birumvikana yuko igihe kigera abantu bakabona ubushobozi ntabwo noneho no gutanga karibu nabyo bikabananira ubwo icyo ndi mugushaka kuvuga ndashaka kuvuga ngo wenda babandi batatanze karibu twe kuvuga ngo bari abantu n'ibisambo barya bakinze oya twe kubavuga gutyo kubera ko ibibazo by'umuntu bimenywa nawe sibyo icyo dushoboye twe turagikora ariko nanone muri uko gutanga karibu no kugira gute tugomba kuzirikana cyane cyane iki ngiki cyo kuvuga ngo ese umwana ari buze kubona icyarya kuko niba wowe uriye mu gitondo kongera ukajya nimugoroba umwana we akwiriye kubona n'ikindi kintu arya hagati aho ngaho
hari akabazo kamwe nashaka kugira ngo tube twasozerezaho ibyo byose twavuze ushaka kuba ufite umudamu mukaba mutabyumva kimwe izo nama mwazigeraho mute
ibyo ari byo byose kuganira burya ni ngombwa kandi abagore bakunda kuganirizwa n'abagabo ntabwo baba bashaka ngo uzane itegeko ubabwire ngo iki ni iki ngiki niko kigomba kumera ntakunde oya no kuganira iyo muganiriye buri wese azana ibitekerezo umwe akavuga ati mbyumva gutya undi ati mbyumva gutya wenda wowe urumva mwabyara abana bake umudamu akavuga ati oya reka tubyare benshi. Icyo gihe noneho niho uzanamo ikibazo cy'umutungo. Ese aba bana nitubabyara turi ari benshi tuzabatungisha iki? Ibyo ari byo byose umutungo wanyu mwese muba muwuziranye. Noneho si ukubatunga gusa, kubagabura no kubambika n'amashuri. Ese aba bana bangana gutya nitubabyara bazajya mu ishuri gute? Urabona muri primaire ntabwo burya birushya cyane, umushakira uniforme ukamushakira ibikoresho by'ishuri akajya kwiga. Ariko yagiye muri secondaire amafaranga aratangira agatumbagira y'ishuri, ubwo rero bigomba gukurikiranwa. Uravuga ngo wenda abana bawe bazajya barutanwaho imyaka ibiri, uzi yuko ushobora kugira gutya ukibona ufite abana batatu muri secondaire icyarimwe, ukomeje kuba byara ari batandukanaho imyaka ibiri, ukabona ari batatu muri secondaire. Niba ari batatu muri secondaire icyarimwe, buri wese nkurikije ibiciro by'uyu munsi mu mashuri wenda aciriritse, amafaranga y'ishuri ku gihembwe ari 40,000, ubwo biba bigusaba ngo utange amafaranga 120,000 mu gihembwe ku bana batatu, kandi ubahe amafaranga yo kwitabaza mu tundi tuntu tw'udukoresho n'urugendo. N'iki nicyo gituma burya no ku mubare ntabwo ari wo wonyine umuntu agomba gutekereza ngo ese ubundi hagati y'umwana n'undi nzashyiramo n'imyaka ingahe kugira ngo mbishobore.
Ariko ushobora kubyara n'undi kwena hagati basanga imyaka 5 ariko ntibakazagendera hamwe te nuko ubwenge bwa ntuzahura hashobora kuzasira.
Birashoboka ko umwana yasibira, ariko akenshi iyo ushyizemo nk'iyo myaka 5 kandi dore muracyari bato, iyo ushyizemo nk'iyo myaka 5 icyo gihe urabona umwana niba atangiye afite imyaka 6-7 umukurikira bafite umwaka umwe ibiri, urumva? Niyo yasibira rero kugira ngo bazahurire muri secondaire batandukanaho imyaka 5 burya ntabwo ubwo cyapfa gushoboka. Ahubwo wenda igihe wa wundi umukurikira azinjira secondaire undi azaba ari mu kwisohokamo, watumvise? Ubwo rero no si umubare gusa, ahubwo ni no kumenya ngo hagati y'umwana n'undi tuhashyire imyaka ingahe. Kandi iyo uko muhashyira imyaka myinshi niko muba mugana ya ntego yanyu yo kubyara abana mwifuza. Wakoze.
Murumva murangije se reka ngiye tuzo nibariza. Harakoze ushaka kukubaza wowe Mama Josephine. Watangiye uvuga ugwira uyu musore umubwira iby'amateka, umubwira ukuntu ababyeyi bita ku bana ndetse kuba yabyara abana benshi bikaba byamubuza kubitaho neza. Ndashaka kugira ngo menye nko muri iki gihe wibaza yuko nizihe karite nziza zikwiye. Karite sinzi ukuntu bita mu Kinyarwanda.
Indangagaciro.
Izihe ndangagaciro umubyeyi akwiye kugira ngo afashe abana be kubaho neza. Icyo ni icya mbere. Ikindi watubwiye ukuntu ababyeyi bawe, umubyeyi uriya mu mama wawe wa kabiri, ukuntu yakomezaga byara ashaka umwana w'umuhungu. Ese ndashaka kumenya nk'ubu ngubu hagati y'umwana w'umuhungu n'umukobwa ni irihe tandukanyirizo bafite, cyangwa se nta gahe agaciro kabo gatandukanira he?
Wakoze. Mu by'ukuri umubyeyi nk'umuntu w'umubyeyi ufite abana arera, kimwe mu byo asabwa ni ukukunda abana be. Noneho muri uku kubakunda abibagaragariza mu buryo abahigiye. Ubwo rero ikintu wifuza kumenya ngo indangagaciro umubyeyi akwiriye kuba afite, kugirana igihe n'abana ni ikintu cya ngombwa mu mirerere y'abana. Ukabatega amatwi nk'umubyeyi, ukabareka bakavugana nawe ibibari ku mutima bituma bakura bagufitemo ibyiringiro kandi si icyo gusa ahubwo bakura bagira n'ibyiringiro no mu bandi bantu bakuru umuntu agomba kwirinda kuba kankamira kubatontomera kubatonganya na mpamvu ibyo ngibyo agomba kubyirinda mu kugirana nabo igihe bituma ubatega amatwi ukirinda guhubuka mu bibazo abana bajya bagirana udukimbirane hari gero umubyeyi atateze amatwi atirinze ashobora kwinjira mu bibazo by'abana nabi kugutega abana amatwi ukabaha igihe iyo bishobotse umubyeyi agakina n'abana iyo umubyeyi akina n'abana bituma abana bafunguka bakisanga ku mubyeyi noneho ugasanga ryatandukaniro hagati y'abana n'ababyeyi ntabwo bikihari cyane ibi ngibi kera hari gihe wenda nk'abana bashoboraga kubona nk'umubyeyi aje bagahunga ariko umubyeyi wafashe umwanya wo kubana n'abana ntabwo abana bamuhunga ahubwo baramusanga ikindi wenda navuga nuko hagomba kuba amahoro mu rugo amahoro no kuvuga ngo umugabo n'umugore bakagirana amahoro iyo umugabo n'umugore bagiranye amahoro bizanira n'abana amahoro n'umutekano ariko iyo umugabo n'umugore bagirana amakimbirane bituma abana nabo ubwabo bahahamuka muri ibyo bibazo rero burya ntabwo ari ikintu kivuga ngo turabyiharira nk'umugabo n'umugore twigiranira amahane n'amakimbirane ndetse tunarwane abana bacu ntibibareba oya abana birabareba iyo nta mahoro hagati y'abashakanye abana barahahamuka iki ya wenda ikindi navuga ni ugusabana n'abandi kugira ngo abana bacu bazige kwegerana n'abuhanzi be kuguma iwabo honyine ni ngombwa yuko habaho nyine gusabana n'abahanze abaturanyi gusangira ibyo ngibyo abana nabo babyigiraho mu buryo bwo kubana n'abandi buhanze ndumva ikindi kibazo warumbaje cya kabiri ni kihe harya
nabimubajije ngo waganiriye
iby'abana mbese umuhungu n'umukobwa
bakundaga gukunda bakabyara abana benshi akurikiye abyara umwana
w'umuhungu
ubu ngibyo byamugirira akamaro iki cyangwa kujya tugira akamaro iki mu rubyiruko rw'iki gihe ese ni irihe tandukanyirizo riri hagati y'agaciro k'umwana w'umukobwa n'umuhungu muri iki gihe ndetse no mu gihe cyashize
mu gihe cya kera ababyeyi bakundaga abahungu cyane nababwiye yuko n'umubare w'abana zabaga ari ingufu z'umuryango ubwo rero kubera ko abahungu abagabo aribo bajyaga mu ntambara icyo ngicyo wasangaga ababyeyi bagikomeyeho ikindi kandi abahungu nibo bakikizaga ababyeyi mu buryo bwo mu miturire mu gihe umukobwa yagiye gushaka akajya ahandi bigagaragara yuko umukobwa agi wabandi ariko umuhungu agasa naho ari we utubura umuryango ukurikije rwa rugero nababwiye ngo baturaga mu mudugudu kuki gihe cyanone ntabwo ariko biri abana bose bafashwe kimwe nandetse Fidele nakubwiye yuko nujya no kubaraga uzabanganye kw'iki gihe rero ari umuhungu ari umukobwa umwana wese ni nkundi ibyo ni uburenganzira twemera
ngo kera umukobwa ajya gushaka nta kindi yabazaga iwabo
akenshi nta n'ikindi yabazaga wasangaga ababyeyi bafite akarima kitwa ngo ni akarima k'uburushyi kugira ngo umukobwa uzananirwa urugo azakagarukemo ariko ubundi nta kintu bamuhaga uyu munsi wa none rero niba abana bose tubashyize mu ishuri bakiga ni ukuvuga ngo abo bana bose bashobora no kugufasha nk'umubyeyi atari ukuvuga ngo nzafashwa n'umuhungu nzafashwa n'umukobwa ariko nta nubwo ari icyo ngicyo cyo kuvuga ngo nzafashwa nande mu by'ukuri umubyeyi arera abana avuga ngo reka mbarere bazifashe ntabwo ari ukuvuga ngo ndabarere bazamfashe kera rero ababyeyi banitekerezagaho cyane mu mirerere y'abana uyu munsi wa none turasabwa gutekereza ku bana cyane aho kugira ngo twitekerezeho
utubwiye ikintu kiza cyane cyuko ababyeyi bitekerezagaho mu mirerere y'abana kuko ngubu abungu batekereza ubundi uvuga nari nko ku giti cyangwa ko wabyumva umva se ubwo butwari ubukura hehe bushobora kurusha papa wawe cyangwa se ubukuru wawe cyangwa ibigusenge ubwo butwari bukura hehe bukumva yuko warera abana ubaganisha ku bintu bizabagirira neza kuruta uko we bakugira neza urumva uguteye ibite bitandukanye n'abakurambere bawe
nibwira wenda ko atari ukuvuga wenda ngo ntihandukanye nabo ariko urabona mu muco no mu mibereho y'abantu hari ibintu bigenda bihinduka mu muco n'imyumvire ubwayo irahinduka ni ukuvuga ngo kera urumva niba wenda umubyeyi yaratekerezaga ku ngufu azahabwa n'urubyaro rwe ku mutekano azahabwa n'urubyaro rwe mu by'ukuri izo ngufu n'umutekano ntabwo ari we zagiraga neza wenyine zanagiraga neza umuryango wose mugari ariko noneho uko ibihe byagiye biha ibindi ababyeyi barekeye aho ngaho kwirebaho ahubwo barushaho gusobanukirwa yuko mu nshingano bafite mu kurera abana bagomba kubarera banatekereza ngo ese uyu mwana ndera uyu mwana mzaye nzamuha uburere butuma azigirira umumaro nzamuha uburere butuma azagirira igihugu akamaro ntabwo rero uko umuntu yagiye yivaho akareka kwitekerezaho akareka gutekereza ku muryango mugari noneho agatekereza hanze y'uwo muryango niko yumvise yuko umwana ahabwa ubushobozi ndetse n'uburere ategurirwa kugira ngo azabe ingirakamaro aho azaba ari hose urabona igihe cyarageze no kubera amashuri abana baba batagitaha mu rugo iwabo bakagenda bakamara ngo wenda nk'igihembwe bakagaruka ariko noneho byagera mu kazi ugasanga bagiye gukora hirya iyo ubwo rero umubyeyi noneho agomba gutekereza ngo se uyu mwana namuhaye uburere butuma aho azajya azaba ingirakamaro aho azaba ari ko tutazaba tukiri kumwe ni icyo ngicyo rero sinumva yuko wenda byaba ari umwihariko wanjye ahubwo ni imyumvire ubwayo yahindutse n'uburyo igihugu cyagiye gitera imbere n'imico twagiye turushaho kunguka hari ibyiza burya by'ahandi dutira tukabishyira iwacu
mbere nagira ngo mbaze ikindi kibazo ntibaze ifitebe yigeze kukubwira ati njye abana banjye bane rwose nzashobora kubahahira si byo kandi fideli wumva guhahira abana ari byo ibyangombwa gusa mu buzima baba bakeneye kubahahira bakaba bashobora kurya bakabaho umunsi ku wundi wumva ari byo byangombwa gusa bakeneye
oya no kumenya ubwenge bakiga bakigisha n'abandi
ibyo se babimenya bate urumva umubyeyi wabo wabafashije kubagaburira gusa umunsi bakajya babona ibiryo ku meza ukabaha ibyo gusa urumva byabafasha iki urumva byabafasha iki byatuma ubwenge babugeraho bate bamenya bakwigisha abandi bate wowe icyo wakoze ni ukubaha ibiryo gusa
oya ntabashishikarije kujya kwiga ntabwo bajyayo numva ko nyuzo yabafasha mu kugira ngo bashishikaje bajye mu ishuri.
Umva ari uzi ishanga minerivari?
Eh, mba nyuzo ayishyura.
Ndumva rero Fideli nkuko nakubwiraga mu kanya ibirebana nyine no kubyara no kurera ndetse n'umubare w'abana bakwiriye mu muryango ntabwo ari ikintu nahisemo kukubwira gutyo gusa nuko uru rubyiruko urabyiruka urunguka urabyara urumva kwari ukugira ngo urusheho kubitekerezaho kubizirikana we kubikora nkabo nkuko abakera babikoraga mu gihe twari tutarabona umucyo n'uburyo iki gihe cya none umucyo urahari inyigisho zirahari uburyo burahari ndagira ngo nkwifurize kuzabyara abana bakeya ushobora kurera ukazabageza kuri byinshi bishoboka wakoze kandi no kunega amatwi
naye mwakoze kutugira ina kugira akanya nk'aka kugira ngo tuganire
wakoze
kandi murakoze.